na kufuna e Pima kufuna o Kuyambira tikundira kuona Ndima wanga unayaka Naso wa maso mwako Chikondi chako chawala Ukamayenda pangono Zikoli makala chete Ukongola umandipata mpamvu Nga kale ndili kutali ndi maseka Ndi sana kuone Mtima wanga umaso wa mpamvu Ukandigwira Mzimu wanga umayenda Gakale mvula ikagwa Inendili nawe Chikondi chatu zichita Dima kufuna Chikondi chako ndi mankwa Chachiritsa mdi mawanga Mdi malotaza iwe usiku onze Sindinga pumepo panda iwe Ukaseka ndi matayanzeru Umandipangita kukulupirira Kutingelo zilipo paziko pano Wanga iwe Digwire zanja kipite kutali Osaberera mbuyo Chikondi chatu ndi moto Monga zua zichizi mititwa